Yeah. Oh. Oh, yeah. Oh, baby, nimejawa furaha kuwa nawe kipenzi. Moyoni mitaban, sijiwezi kwa utashi wako mapenzi. Usoni nitabasam, wako mdomo lipsi denda. Mie, nitapata wazi, wakinacho kienda. Hey, uzuli wako we, kama zali na zali. Ah, misito kwacha we, wendo wangu kigoli. Baby, basi twende bampa tu bampa, kamo sije choka. Yari bampa tu bampa, kamo sije choka, baby. Oh, you my African queen, you my African queen, baby.
You're my African queen,
you my African queen, wendo African queen, lady. You so beautiful, yari beautiful.
Aha.
Oh, beautiful, you so beautiful, yari beautiful. Oh, beautiful, you so beautiful, yeah.
Yo, yo, mina pata ra, mina kwa kicha. Muda wote na kuwaza basi njo mama. Nimedata na kupenda kwangu, you're my light. Watu wote na shanga, jinsi ulivyo nteka ga. Kila kitu mintafanya kuziteka hisia zako. Kukwacha sizubutu, sina dem zaidi yako. Natamani kukubusu kila sehemu ya mwili wako. Kama hasi mini chanya, ntasimama nyuma yako. Tontaka mintakupa, moyo wangu mintakupa. Penzi moto mintakupa, kama chai ndani ya chupa. Nikabizi upendo wako, nitaushika mpaka kufa. Nitautunza sintotupo, kini acha mintajuta. Napata furaha jinsi nikiwa na wewe. Na kutaji kila time, siku hata milele. Gozi yako laini mpaka napata kiwewe. Tupendane tusigombane kama
oh, kuna mwewe. You my African queen, you my African queen, baby.
You my African queen,
you my African queen, wendo African queen, lady. You so beautiful, yari beautiful.
Aha.
Oh beautiful, you so beautiful, yari beautiful. Oh beautiful, you so beautiful, yeah. Oh, napenda wako mwendo, wakinogesha na kanga. Na napenda na fohendo, wetaratibu kinyonga. Mtani huna tasikendo, ubaba ikina mandinga. Tena uwendo nguri wa mitindo, wafanya mpaka ninalinga. Oh baby,
I give you my heart, forever be my sight. I go to your party to be makes it bright. I promise, can love me, don't be afraid. I love the way you are, I don't care about your tribe. My queen, don't go, please don't stop. Add more technique, never broke me rock. Sex like cat, never fly, force like cock. Take my feelings, you make my heart grow.
Oh, you my African queen, you my African queen, baby.
You're my African queen,
you my African queen, wendo African queen, lady. You so beautiful, yari beautiful.
Aha.
Oh beautiful, you so beautiful, yari beautiful. Oh beautiful, you so beautiful, yeah.
Natty flavor, yo, Jimmy Rock, this is for you, baby, yo,
APC Records.